Hey man, it's your boy, man. Where you been? I was talking to Susie. She was telling me you're outside again. Is it true? Is it so? You don't call me, bro. What? You don't love me again, huh? Susie be telling me you're looking for bodies and them boy now. And now they be hiding. They don't want to see you again. Ah, yeah, takara. But I don't know. I'm just the messenger. You moving crazy, bro. Give me a call. You know I'm on your side.
The devil in me. Demon in me. Six, but let go free. Tell my bridge and let go of me. He said, calm down. Personally, when I
hopped out, it was 30 degrees. It's crazy. It's crazy. Hey, welcome back to Relances KE. Hey, was it been a long time? Anyway, yo, welcome back. Mazelo, na leta topic ingine. Mina ileta juu imekuniumiza.
Kuna heartbreak.
Imeniuma. Ni leo tu. Hey. Acha tu ni kati yo story short. Nimeambiwa. Ati every day tu mdo nakaa mimi. Kibu niambie ni kweli. Mazee mimi nakaa. Niambie ni kweli.
Ujambo.
Niambie ni kweli. Nakaa aje.
Ujambo hapo.
Niambie ni kweli.
Sisi tunakaa human being.
Lakini hapana. Niambie ni kweli usiniumize roho. Eh. Eh mazee ikanifanya nikaanza kufikiria mazee vile wasio na date. Superficial, no, no, like unaangalia msee vile anakaa, vile ana earn, all that shit, yeah. So ndio tulikuwa topic ya leo. Alafu tuko na ma guests, sijui to introduce na sauti nyororo ama eh, like you know, acha tuanze na nyororo. Kuna nyororo utasikia watu na wasikii. So say hi.
Oh, hi.
Your name is
hi. My name is Mudeu, and I'm glad to be here in this podcast.
Hi, hey, I'm Gonyo, and I'm glad to be here.
Voila. My name is Kolo. Wenyi mnanijua manze. Ni hata sifai kujintroduce. Mnyi mmenifuatilia for the longest. Anyway, alafu kwa... As in, leo pia... tuna include kuna other podcasters wanajita Young Force. Nilivyoje kuja na crew yao, lakini next time watakaa ndo tutapiga nao shughuli ya audio. Ya video tulitoa juzi, ilikuwa nini? Ile day tulitoa
last week.
So ase mwende mcheki kwa YouTube, maze kuna video yenye tulipost, tulikuwa hadi tulikuwa tunaongelea nini? Content ni mingi manze, hadi hata tujui ni nini tuongelea.
Kwa hiyo iko out ni ile like ya tribe na do's and don'ts. But hiyo yenye tulirecord last week, it's not out yet.
Bado haijatokea?
Yeah.
Ah, lakini please wale wenye waje subscribe manze, chizeni kaa nyinyi bwana.
Manze subscribe.
Brother, ningi kitu ni jokes.
Huko nje una video kusikiza, na inasaidia na depression. Unacheka ni unakuwa fit. Wewe sikia hiyo.
Anyway. So subscribe pale Young Force podcast, and my co-host anaitwa Stacy Apondi, na mimi naitwa Silantoi Milita. Youth issues matter.
Exactly.
Kabisa.
Kando yake
jina ni Danko.
Danko. Yeah. So nasikia tumepewa topic superficial. Wewe
hey.
Mwenye umetupea nini? Mimi hata sijui superficial nini. Superficial.
Kwanza tu ni Google. Like una superficial mwanachadi. Hizi vitu acha tuingie kwa Biblia, ndio saa zingine mamangu anaweza sikia kitu. Nataka ajue nilisoma. Mabodli ama nalezo material wealth and shit, no? Mtoko in to that, not as much as knowing you as a person ama vibes na cheki. Mina kwa meniliambiwa watu kama
but it's true, it's true. Miadi mini lisikia kuna demali niambia juzi tu aliambia women are hypergamous. Bro, libidi ni Google. Women are hypergamous. Ati meaning ni when you as a woman, you get someone who is more successful than your man, you tend to cheat, in a way.
To go for
if you person. if you find someone who's more successful than you guy, so women tend to cheat. So at your gene, it was hypergamous. Lakini sasa sijajua kama ni ukweli. Lakini tena nikaambiwa kama umetambua mse wako, umemtambua. Mengeti. Lakini tena, hapa tena.
Tunangalia ratio. Ratio ni most people watendea successful one. And wale wametambua ni kidogo, wale hawa wana move na, you know, Kenya inamsuit, Kenya inamsave.
Kuna meme fulani ati imagine mnapita na boys wako kwa KFC alafu anasema ati tukipoa tu hapa tu nataka bite. Lakini kuna msemo mwenye hata utamwambia eh babe check see we got you take me to KFC take me nikamwambia ah manze why you even cheap. No, na kwa mwanzo let's go try some sushi. Sijui let's try what. Uko
huko yenu.
Oh, na bidapo ram.
Kisha kwa choma.
Bado unajua funny thing 90 mwanzo kama hujapiga look uweze kubali huko ndani.
Okay. Iko ni.
Aki kuna mabizongo yasharudishwa ba.
Kama leo I think no you are to spot no definition.
Tunaenda na rugged. Tunaenda na rugged.
Tunaenda na definition. Tunaenda na superficial. Walimu judge vile anakaa.
Na labda tu msemo mwenye amepiga rugged mwanzo ndo kwa mado.
Anaweza lipo security mshahara yake amekazito.
Wacha channel kwa wasudi pole mi lakini. Wow.
next time.
Yes,
just wear decent clothing.
Eh.
Ama jaribu kuenda uchi uone kama
kukubali. Na story ya superficial baby ni kweli. Juu mi okay sijui kama ni interpret kivyangu ama tu ni different. Ya as in pia mimi kama mimi na date tuseme na date manzi si ndio au manzi au kuna manzi wawili si ndio kuna mmoja mwenye ako very attractive lakini vibe yake miss party unanigeta lakini kuna huyu kaongongo fulani hapa huyu tunapelekana mbaya lakini sasa juma bishti wangu wadai kumchukua na msee wana deningie huku so huku nitafake love huku lakini at the back of my head manzi ni ule tu nitakuwa namcheza tu chini ya maji si ndio
tunaongelea hiyo mambo ya pressure. Sometimes superficial hata si wewe as a person.
Mabishte.
Ni watu wenye wanakusurround. So wao kichoose the real things wao wanafeel kama sasa wao una.
Yeah, even family.
Who did you beat? I
don't know. Of course.
Nilijua tu. Sasa tuendelee. Funga hapo bana. Tutakatifa.
Kuna surprise. Hey, ni msanii mkubwa by the way. Kuna
msanii. Wana local artist.
Ukiona mengi hivyo. Si local. Una muta local.
International.
Ni international. Wana mtafuta. Sasa ina gawa mengi Instagram.
Hawanipat.
What? Huyu lazima mtafute physical. Kama una gari utampa.
Hi guys.
Kofiti
manze. Sawa ni kofiti.
Kofiti. Sema wewe ni nani unashangaa umsanii?
Unani amefanya show imesimama.
Manze ni nani huyu?
Wana ndoli Ian Shipiti. Kofiti anyway.
Kofiti. Anyway, tulikuwa tunaongelelea vile nini? Vile lawyers there
very generous
ni hypergamous na hiyo story na nini
superficial.
Oh, na pia friends wenye wana kusurround pia they wana contribute a lot kwa
in
life.
Unaenda pona nini ma cheat bro no.
lakini okay so in short kama umetambua kwa hiyo vile umesema tu anakwambia gaji.
au si unikumbushe nitaanza kulia hapo hakuna haja haina haja mazi.
But anyway, kama umetambua msee na umemtambua msee na ni vibe yake ume as in unajua saa zingine mazao utapata ule ngongo lakini wewe ndo soulmate.
Personality manzi.
Wewe ndo ulikupeleka kanisa.
Manzi. Wewe ndo mlikuwa mwomoke naye manzi.
Umgenya kupeleka Mirema.
Funny thing, naangalia nge story ya Njugush. Sijui kama mnapenda Njugush. Njugush kitambo manje.
Ni cute.
Very manze.
Lakini
on a serious note manzi usidharau ile mse mwenye lakini na hii generation ya sasa hivi
watu wata make it difficult kwako
kidogo napata mtu wako ni meme kesho man. Ai
surprise nakuwa manager lakini tunaona kwa ile image
hard pressure za recognition
mtungie vipi lakini ndo nilikuwa nasema like inaenda pitu chini unacheki juu wewe unapenda mwingi ni kama vile ule jamaa fulani alikuwa naimba Tinde Brown akilia.
Wewe utatusumbua hapa wewe.
Anaulizia tu flow.
Anyway,
kuna watu pia hawa moving na masses. Unapata kuna watu hata friends wakikuwa against it ama family ama whatever. Mhm. And I choose happiness yake because unajua ni wewe ndio utakuwa hapo. Relationship
si friends wako but
ni watu wangapi but sometimes choose evil but you could drain cuz you still need them kidogo like they
I feel like family for me inaweza skiza but friends you can always change your friends.
So when kuulize sahi umenipenda mimi na mimi sasa mimi family yako ini die so wewe utasikiza family yako.
Family unaweza rethink juu ni family always change.
Sasa
si lakini hapana.
Mkisha wewe si atakuwa family yako.
Ati?
Una judge it a last study marriage. So ni ende against family for.
So family is right.
Not right but unaweza rethink.
Wewe ni kuulize ukiingia kwa relationship sasa what is your end goal? End goal ikongi break up at some point. Inamaanisha mnafaa ku grow until unanget. Hiyo ndio ukiingia kwa relationship. Hapo mali unasikia nga maybe nimeenda kwa huyu nikaetoka kwa huyu, huyu akani heartbreak nini. Kocha ni hiyo hapo bado hujapata. But at the end of the day ule mwenye ulipatana naye kwanza mlikuwa mmeagree mnafaa kufika hadi marriage. Lakini so kama familia yako itasema maybe hii time imekataa.
So unasema inategemea na level ya relationship. Kama obvious attitude ina lead to marriage.
Lakini before
kuna dating na kuna marriage.
Obviously kuna vile uwezi jali kenye watu watasema cause umeona how serious it is. But kama haujui inaenda wapi ama nini, obviously uwezi.
So my question is parents. So how after how long do na jui kitu ni serious?
After how long ni vile inaenda like unaweza tell vile relationship inaenda.
Oh, so time si factor.
Cuz inaweza kuwa 5 years and you still don't see a future.
How?
Me
umekuaje hapo for 5 years na ujui
ni circumstances. No, na wale watu wanashindwa kwa chance.
Check a lot of relationship yenye yuko gaivo.
But unaona watu kama hao hawezi oana juu hamjui pale mnastand. Unaona?
Lakini mimi I think maybe unapata ni wale watu toxic. Ule msemo mwenye amezoea kupigwa, ile designer ya kingia kwa relationship yenye apigwi. Anaona manze, hapa tunana. Ni ile ni msemo mwenye anamwambianga tu sorry every time. Na huyu msemo amezoea kupigwa ndo anaona.
Lakini jumbe wake ako na do. Kana finyu, kuna bishita yungo likuwa mimika parties, anakuambia mademu kuja kwake kama wanaenda shugli flani juu, ndo wapiko hizo shit ofichu hizo mablema nalewa, demu mefinyu usiku, lakini juhumse ya kupake, itai kuenda. Ezi taka kujianga nudhi ya kami,
lakini man, that's yani
but kama ni kitu genuine, like it's genuine, hata kama ni 3 months 6 months, huyo ni mtu bado unaweza fight for parents wako akinini wakikataa juu unajua what it is, but kama ni mtoto wewe moyo uko sure.
Sasa nikuulize, mbona umekaa hiyo 5 years alafu bado, so ngoja, so wazazi wamekataa, so wazazi wamekataa, wewe mbona unakaa bado hapo kwa hiyo 5 years na wazazi walikataa?
Sijui una make choice zako.
Sasa ndio, si hiyo ndio inakam sasa kwa the whole thing. Mm-hmm. So me as long as nikukupenda na nimekupenda, mm-hmm, me hata mzee wangu akatai mzee.
Itabidi
I accept.
No, can you regret it? For example,
okay, ikiisha vibaya, of course, okay, hapana, si tutarudi kwa mzazi, mwambie tu mzee, mom, naambia tu, si unajua mimi mtoto wako.
Uoge na urudi soko.
Na unajua mzazi atakukubali tu jeuri mtoto wake. You get? Jua na jua, unajua saa zingine baby ameona jani ya marriage for a very long time. Yeah. So anajua that
you have to learn.
Yes, yeah. So wewe umeingia na 6 months.
Anakona bado.
But swali ilikuwa
bila mlikuwa
mnauliza.
Mm.
Say your parents na say your friends, gani stronger? Utasikiza marafiki au utasikiza?
In what way?
In the sense of, I feel like what I trust in, oh, utasikiza parents ama uta, but friends ndo ana determining everything. For example, vile unasema mama yako akisema usiende na mtu, utaenda by force, si ndio? Mm-hmm. But onye akikwambia them hata kaifitini, yani hiyo ita determine decision yako.
For true. Lakini unajua ina happen in both genders pia. Hata dem. Hata dem akwambia hata wewe boys mwenye una hang naye mzee.
Hapo umetangaza job. I think parents ndio wanatafuta mtu wao anataka.
Yeah.
I want this specific kind of a person.
Ule mwenye anataka kanisa na labda hata wenyewe mwendai kanisa.
Mabishi zako wanakujua nani, unaona? Wanakujua your behaviors, whatever you do. Kuna huyu mtu ana fit na, let's say, your vibe, unaona? Kenye unataka kufanya, your friends know, I think they're in a better position to choose.
I feel like friends will, like wakona na wewe kwa ground, yeah? They know this person, yeah. Wamejua like character yake, because wewe ukiwa kwenye relationship hawezi ona like makosa ya MC, but the people who are surrounding you kama ni like actual friends, yeah, ama friends wa barabara, those ones are the ones who will tell you the truth.
True. Which is true. Yeah. Funny thing, let me just give you a small example. Like there is this friend of ours, ni beshte yetu, si ndio? Si tunamjua, si ndio? Lakini wazazi wamjui vizuri, you don't get. So inafika at some point, let me just give you this story, cause inaniuma jua alikuwa beshte yangu. So it happen, sijui kama uliona kwa news somewhere, umsa alimadoronga, you don't get. So umsa alimadoronga, si tunamjua na kwa gana tatu. Lakini sasa ikienda kwenda kuidentify mwili, mzazi akienda kuidentify anasema mimi mtoto wangu ako na tatu. Then get. So tuna ina dilemma. Your friends know you in at some point way more than how your parents know you. Then get. So inabaki, mzazi anasema hapana. Mtoto wangu mimi bila namjua yeye anaga tatu. Lakini sisi wenyewe tunajua umse paka azinile design unajua ni boys wangu wewe. Si eti hata tukienda swimo sinaona ndio it I don't get. Lakini sasa juu sasa maybe ame hide kwa mzazi sana.
Obviously
parents, I don't think parents would draw their children
as much.
Ikifika hapo teenager kwenda mbele, they don't. But pia sasa tunaongelea ile in terms of si behavior. Friends wako anakata umsee ni jubile anaka ama hana do una get.
So jana de kufit on that click ya nini,
so uwe unaanza kufeel aibu in some way. Ile obviously your friends come first, so nile like ukitaka kukua na umsee au bring umsee friends wako akiwa, so nika una move.
True
una get.
Jo utaenda puta tafuta ule mwenye mabishti yako kwambie
ule
nyo anadai. Huyo mwenye anadai. Alafu kuna ule mse wako tu kwa chini ya maji tu. Utoka unamcheza tu for no reason.
So
unaona
ina contribute to cheating, ina contribute to hizi vitu zote.
Crazy. But anyway. ni life tu. Mm-hmm. But anyway, wale wako nini wa YouTube, video tuta post nini, tuta post, by the way, utanishia na hiyo link fulani ya hiyo video nye tulifanya, admin ta post kwa nini ya Real Nonsense. So asiwenda comment kwa Young Force, pia hii topic nye tumeongelelelea leo pia, pale comment section, nita nini kwa Spotify by the way, nteka nini ya comment kwa Spotify. So hii ukikuwa na any comment or any suggestion,
any real nonsense,
any real nonsense, tuwe comment tu, na msisahau kusubscribe. And it's been real man, until next time.
Peace. Deus. We out.
Pick up your remote. Oh my god, tumble that to me. So in Takatuku. This is giving me, best nigga sponsor goals. Only thing a nigga gets for me for free is free to pose.